Bɔtɔ sappo ɗiɗi, kanko Yusufu, ibaba mako Yakuba, ɓe fuu iɓe nder lesdi Egypt isakiraaɓe maɓɓe joni, ko lesdi Misra, ko lesdi Masar, bana no andirɗon ɗum. Ton ɓe njooɗi ɓe fuu ɓe njehi ngam duuɓi ɗiɗi weelo ɗi waɗata. Iɗon hanko annabojo Yakuba o nawi to on ndaari nder foto sappo e ɗiɗa ɗum on ngi'ay, hanko annabojo Yusufu o wari o waddi ɓikkoy maako ɗiɗo, hanko Manase e sakiike maako ɓe ngari ngam ɓe keɓa barka to mama maɓɓe annabojo Yakuba. Ɓaawo o barkiɗini ɓe sukaaɓe, wakkati maako waɗi, o maynaama. Nde o maayi sakiraaɓe annabojo Yusufu, ɓe kultori ɓe mbi'i, to jooni baaba meɗen maayi, to annabojo Yusufu wi'a waatanay nayi en bonndini ngaɗan ɗum en. Amma hanko annabojo Yusufu o wi ɓe, aa bandiraaɓe am, sakiraaɓe am, to on nganno, to on nanum tedduɗu nder ɓerɗe moɗon, to on nyawu nder ɓerɗe moɗon, naa onon ba ngaɗi ɗum? O ngaɗi niya, o ngaɗino on mbarayyam, Allah hoyni on mbarayyam, Allah wayliti ɗum ɗum lattike boɗɗum haa to moɗon haa to min. Bana no boo Allah umminiriyam e nder mayde nde ngaɗɗon on mbaraynoyam, non bo ɗum ummisaalu goɗɗo garowo yeeso, hanko woni Yeesu Almasihu kisnoowo. Hanko ma non o wariri, yimɓe mbarimo ngam wondi, amma hanjum woni muuyo Allah ngam o hisna nuɗɗimɓe mo, ngam o hisna ɓe hakke, ngam o hisna tokkuɓe mo, ngam o hisna nuɗɗimɓe mo e ɓernde wo oyre. Yimɓe mbarimo ngam wondi, hanko bo muuyo Allah o hokka ƴiƴam maako ngam nuɗɗimɓe mo. Keerol nuɗɗimɓe mo fuu ɓe keɓa yaafu e hakkeji maɓɓe, ɓe natta e aljanna ɗum Allah, ton to bone wala, ton to torra wala, ton to siwtaare woni ngam yeeso Allah laamiiɗo ceniiɗo. Nuɗɗinɗo Yeesu tan heɓata aljanna ɗum Allah. Allah laamiiɗo ceniiɗo o vallu en bandiraaɓe paamon ɗum habaru, e nder innde Yeesu, amin.